seka ngoba sithwele inkinga zomhlaba uma sethi njalo mfana uvule indlebe ulalele ibusiseka ngoba sithwele inkinga zomhlaba uma sethi njalo mfana
Satan and me, no, no, no.